waliba magaalada Baydhabo la ka daafuray xarunta farshaxanka ee Bay Foolfeela oo ay xarun dalxiis waana lagu helo aqabka iyo waliba dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan hidaha iyo dhaqanka deganada Koonfur Galbeed Soomaaliya xarunta farshaxanka ee Bay Foolfeela ayaa saasoo kale waliba lagu helay raashinka wadaniga oo ay ku midayeen ambuulada soorta daangada bunka iyo waliba waliyaba kale gudoomiyaha xarunta Shankura Maxamed Daahir ayaa waliba iyo faahfaahin ku biday waliyaba lagu helo xaruntu iyo waliba sababtii oo aasaaseen
intii una furnay wadanta amniga qasabti intii hidii dhaqankii dib loo ku tabay un ha usboonina in sheegada afkii ayo un waaba ka hadlaana laakiin dhaqankii shee alaabtii onona dib un ha nagno meel hadda saxan wallo ku kaamo hooru wallo ku kaamo meel qaad wallo ku degsida u galaanyo un ku degsino meel una digsi wallo karsadaan dheriku karsano meel una ayto makiinaya misgeed la kaan sharee u moogi kala una kaan sharsano meel una makiin wallo ka dan shiid maraaka kshiidino wale baan hada geegi hor ii hada asku sidoo me hada caafimaadka tagegi hor ii faylahay wale baad sokoral sheegahay anta gabne liliya laakiin hadii soor ii misgi ii ambuuli wale ila aman hata caafimaadka kan geegi hor ku faylahay subuga hadii dufun wale kileelan ama male subuga geegi hor wale ka ama jiray dadka inta badan wale baantii waqtigi wale baan nahagili aanay meelan una waqtiga una hangilini wale baa ilaayoonayto muddo un walaan ku gudu jarni intii dhaqankii lagu tabo una dib un haan ka dagna
dhinaca kala gudoomiyaha ururka dedo maxamed abuqar iyo waliba saciida oo hubin ku ah ururka dedo yaa si wada jaray handho waayeen daafurka haruntoon
in hadii weyn ururka horumarinta deegaanka ee dedo waliba ay tahay ee handho waayeen ee safeerin handho waayeen hadii ilaahay era in farshaxanku oo by fall faylaha handho waayeen oo bilaahay naftinay ka sama saad in gudoomiyaha horey la shankuroonsiin ka sheegdi walkasta lagu helay dheeri kirada lagu helay ee way kale lagu helay gadmada lagu helay wal allo wari oo agabki haay oo inshaad alaabti dhameystirnaaytay oo may leeraayso in hidii dhaqan ka balahay wallah ku dhaafi ma laga balkan walka kulmiye in ankeen baahan gacmo furan allah ka dhawaaye ha ka dhawaaday siin reer Koonfur Galbeed gaar ahaan may leeraay dad ka reer Baydhabo way beedi ee may leeraayso limbaahiya dhirigrintii dhiga limbaahiya way limbaahiya garab surunkii dhiga limbaahiya way limbaahiya inii sin dadka may leeraays in sheegada dhirigiriidan marka een way ba aragaytana alaabti walba ma dhamaan kumbad way waral kuli dhameystiriin
intii haruntan harun oo eed lanka baahanaayo harun oo deegaanka walwiin qobadaas oo dhaqankii oo may leeraays sidis ay walban dhamaanayna yalo ku hela hadii aad fadhi cuntada la aamo iyo hadii aad fadhi dharkii daay dhan kale ridow iyo nay walaagi in ka dadanbeeyno oo dhagan ka barheeds u hayaan dhamaantii oo keda keen wal ku hela walaagi hor oo deegaanka yaala jaran wal ku hela een daban unuule in ka saaneeyaan een hangaraf in wal ka amo hangarafki waa koday hangaraf sooroodle herradan salaahan qori ay yas geeka ambuula ka amas dadka dalheesyaalka dibado intay ku koowan masmeelo ku koowan dalheesyaal meelo kale aan baahayn gaato wal ka ameen ama gol ka ameen daameel oo harun fulfeyl leeraa oo deegaanka may leeraayso een aqab shalay diyaarka ayaa may boo deegaanka la ka furi hangarafa wala ka ame horwiine wala ka ame hor u saabayaal wala ka amo horiyaal saaso kale may leeraayso waxyaabo gaar ka hayna oo hoola lan may leeraayso lan hiri jeeri ama koorti haday aad fadhi waato een korwiine tan ee may leeraay oo gaalin hiraayo darmanya ato may leeraayso dhakal manunki ayaa iska kan ee oo meel bikir shaahi ka dhama jargee ka dhakal shaahi ka dhamaas aan ka dhamaas shaahi ka dhamaas wa harun yo lay gaaran ee oo bay dowlad ka furay meel kaleed ma kaaragaas deegaanka Koonfur Galbeed wa harun tiin ko reeyo deegaanka la kirgeliyo by fall faila runtii walaalay shan kuroon idan kuma hanagaana ma aragahay inaa dhinow gaar derbiida gaar in oo kibid la ka harri oo yaani kibid may la raay lan hiri ee meela gaar way buu aha yaani balaasi wala isticmaale bedel jawna kibid dhagan leena wa wal gacan la ka soo biyo runtii een haruntan harun oo deegaanka idan ka baahanyo harun oo bayba baah badan lan qabiyo waa runtii ida may la raayso in ka faraxsanna.